Bomkhulu lifaka nje nangenxa yemthethe sayiniwa uhulumeni awuye ngihambe ngifuna uhulumeni ubani uhulumeni uhlalaphi uhulumeni ungamadoda mangaki ngitsheleni awusanibona zinsizwa sanibona kunezikhala esifuna ukuyabenza.